Houston, this is not a drill. It's YTKO with some of the hottest DJs in the game. Let's go.
Unlocking the good vibe. Why?
Yeah. Don't get wild,
What the sound of now?
Abangani bahlele lufina elokushini bahle wayidakamisa ngathi iphupho lami ukuthi ngime phambi mina vela sangi ngaphilele impintshi abangani bahlezi beshintsha phela umuntu ubulala ispirit abuza mina leyo nto ngivi ngathi ngene kimi abantu bashintsha abangani bahlele lufina elokushini bahle wayidakamisa ngathi iphupho lami ukuthi ngime phambi mina vela sangi ngaphilele impintshi abangani bahlezi beshintsha phela umuntu ubulala ispirit abuza mina leyo nto ngivi ungasulunga nalini inkulumo zabantu zingakhekho sukuphinde inhliziyo zabantu zisanda ukushintsha kanti inhliziyo esigobekile uhlala usandazi umthandazo uqinise lomdali ubheki athulumdali ubheki ungasulunga nalini inkulumo zabantu zingakhekho sukuphinde inhliziyo zabantu zisanda ukushintsha kanti inhliziyo esigobekile uhlala usandazi umthandazo uqinise lomdali ubheki
Abangani bahlezi beshintsha phela umuntu ubulala isiphi
vibe this spring.
chinashi Gaza. Chinashi Gaza. Ite chinashi Gaza. Chinashi Gaza. Ema sebe ma mesitano. Ala kaya ma milamo. Ite chinashi Gaza. Chinashi Gaza. Ite chinashi Gaza. Chinashi Gaza.
By Sanjay, bringing us to 1856. Shoo! Happy Monday!